mapenzi matamu, Salimu the voice killer. I'm back, ladies, I'm back. Natamani nipige makelele kwa utamu wako, natamani nitembe kifua mbele kwa uzuri wako. Hakuna chanani wala chaiti nilodeti nae, nimeasa na wewe, hakuna mtu shatoka nae. Tuwa sawa, dunia chinjia ni mitapetape, ila Mungu wetu anatupe na sisi watoto wake. Mapenzi matamu, wapo na mpenzi, sio ni mwingine, wakufanana na wewe. Wakikuomba namba zako, wape namba za gari, wakiutaka muda wako, siwezi kubali. Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane, siwezi kubali. Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane. Jumpa kachini labda madhambi ya umachafu wacha wa Firauni. Tunawazidi kupendana,
tunawazidi kufanana,
tunawazidi hadi kudinyana.
Uwefakara
mapenzi matama, ni wapona we mpenzi, sio ni mwingine, wakufanana na wewe. Wakikuomba namba zako, wape namba za gari, wakiutaka muda wako, siwezi kubali.
Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane,
siwezi kubali.
Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane.